people, short teaching. Exhort her, your church, exhorting your people. Touch your children and make them understand that Gosiam Ungulungulunga chiki Ungulungulama Greniso Ungulungulam bullying kills us abandoned pillows abandon. A life is recalled. Gizayakas gadgets when our numbers are clean. You would see Ibantalanko, Elaco. Magnumun to operate with Ongaiko ready, Ugofa. Ayiko ready nje ukubona mlungisi namhlanje. Because Baba, it doesn't matter ubani, doesn't matter nemali engakanani, doesn't matter umuhle kangakanani. Hla uhamba kulo mhlaba udinga uJesu. And I pray is last olungisa lokho sonke because akekho phakathi kwethu ongathi yena ungcono kunawo wonke abantu. Sonke we've got a little bit to fix here and there. Siza kuwe uNkulunkulu onothembekile, wena omuhle njalo. In the name of Jesus. Baba, bonakala in our midst. Philis abagulayo. Filling this generation with the Holy Spirit. In the name of Jesus. Angabikho salayo. Baba, reach them. As belambi lebomiwe befuna your grace. I thank you so much. Utungzila wena. Angabikho umuntu esikhonza naye ongaphajatiziwe by your spirit, because lesikhathi esiphila kusona akekho umuntu ozokwazi ukuwina. In Jesus Christ's name. Siyabonga ke baba. No one. We thank you for abazalwane izwe lonke na manye amazwe abalalale ijumayelo. Baba, impact in Jesus Christ's name. We thank you so much. Deliver your people in Jesus Christ's name. Amen.
Open. 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 Open.
one of the judge. Who call away ticket? A lord one. Who found the Kaveri pass? Signing is 150. Oguya. Verse 10.
Isaiah 63, verse 10. Gepha bahlubuka badabukisa umoya wakhe ongcwele waphenduka isitha sabo walwa nabo. Amen.
Bahlubuka sebe hambe naye. Badabukisa nomoya ebeke bawuthembisa ukuthi bahamba nawo. Waphenduka isitha sabo. Bazanekini ngihlupha njengomuntu okholwayo kodwa osaphansi kwempilo kaSathane. Abantu bakaze bangiphatheka abantu lomfundisi njalo yena mayishumayela nje ukhuluma nathi engathi siyesihogweni. Ngiyangithi mina ungcono umuntu ukhona owathi kimi wathi kulo Nkulunkulu enimkhonza ngakekho naleli zulu leli zobe sifika lapha kuvule enkulu igumbagumba kuthela utshwala phansi kuthiwa kujatshulwe. Ngathi mina lungile angithi uyahamba uyobhalisela i-degree uyifunde mhlawumbe uyozufa ungaqashwanga ngayo. Uyayidlala lotho labadlala amalotho udlala lotho ukwazi ukuthi awuzuwina nozuwa empilweni. Ubhala insurance ugcwalisa insurance empilweni. We always choose to be safe. Noma kathiwa-ke asitholanga mvuzo insurance uyikhokhele 10 years uthi iyafika lapho ingakukhokheli. But awusho ngengiphinde ngibe ne-insurance because no, because it's safe. Ngokubona isimo somuntu nje phila. We all can see ukuthi umuntu you like it or not. Uyalidinga usizo lakaNkulunkulu. Loko akufunanga sikuyela esikolweni. Umuntu nje umbuka nje umuntu usenkingeni dinga usizo. So ke uyafa ngcwatshwe. I'd rather be safe. Uma abazofika sinikeza amakhekhe zonke sifaneke kuthiwa nalapho futhi ngiwinile angithi aningifikile ezulwini. Angikholelwa phela ukuthi laba bangakholwa balahle. If bawufika kuthiwa hhayi nibeningakholwa naningenani anginankinga nalapho futhi. Nkulunkulu yena udalele nto. Kodwa engingakufuni iloku othi sifike lapho sihlukaniswe okwezimvu ney'mbuzi bese ngitholakale ngisembuzini. Iloko ke engakufuni. Ngigembulela lokho. Yabona nje mina ekhaya nje sathi se ngisake high school kodwa hamba fundela engineering maningi amathuba emsebenzi. Ngelwaza la mhlabeni siyakwazi ukuselekthela abantu into ukuthi le izokusiza le ngakuhle lokuhle kuzokugulisa. Uma sekufika kulokukholwa kube nepolitiki ukuthi hayi wathi lo Nkulunkulu akekho kona wayisaphi la. Rather be safe. Kunokuthi ufe udwanguze emigedeni eminyama uphila neyilwane ongazazi. You rather be safe. Baningi abantu abahlakaniphile la emhlabeni abafa kweyiwula. Bafa behlakaniphile bafe baphele ngabo. What then? Yeah? What then? Bengibuka nje njalo bekhuma lelicala lo bhuti lo abamdubulalayo lo kulipop bamdubulalayo elo banu KK something like that. Oh, ngiyazibona lo muntu ufeza amavideo akhe uyadansa
Kopela nge second.
Khakha khakha.
What then? Uyathandwa ke lemhlabeni ke une ufa manje kwenzekalani ke manje. Where do you go? Ukholwa as much as ukholwa kwi mechanism of survival. We make sense of survival because we are pleased to go, we are busisa, we are green, we are vegan. But who are gonna reason your call? Who call into a good mouth? We are happy. Causes all folks us. Just learning, Jayden is strong. We all gonna die. Mina can get more sure and can go on Zalam. Well, it isn't good every day, would instantly sing it at a lane. Every day, I didn't send this so, it's in this way. Because why no value would he? Is a woman fund this local matter, I'm sure. He has called him, give him priest, see if a stupor can he? Why isn't wanting to score it? I, a Pataga would answer this so. In Pataga, be like, Salami, beginning in the day, I'm getting a call. And I'm not Jabul and Woodlumbana. Agapusa, Agagang, Agatin, Ukapatu, Agapu, Jade, Abu Jilin. I fear what I call for the Lemaris Penga Swang on Pengale. A reflex, Pele. Mina was a shoring and born. Once I was a shoring and born, and Gwemishan. I'm not a shoring out peg and a train. Luto. I want to know most of my soul is better than Peg Akba Shalas. We are humble. I'm going to try it. One man going to straight. I'm going to have a meal food. Because I'm going to have a jail. I'm going to have a car. I'm going to have a hand. I'm going to have a two about longings. I'm going to have a moment. I'm going to have a moment. I'm going to have a moment. I am better. What you show need? I can go to a sandbag. Some land in Mojua, I've been in Bonnie Mojua, no one half an year, Mojua, Scotland. Cotton like an opinion, Bonnie, I won't get him. I won't get him. Being no one half of a band in Ginch and what you go cares and got book cares over. Okay, so you've looked at him. In the next two, you've no way born a straight, this two. And his movies, whose movies do. God, long time also feel it. And I can end up now. His tomb. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Why not so shoot to Allah Jenny so bad to go to Jenny? Hey, oh, no, where's Lachen in Lagling is all going on? No, next tomb. Loto, how getting is she drawer? No, would I? Mangalan Faga 152. Galukan as a young woman, I guess she's car, Ubeba, minding a pipe and rolliwe, the one pipe and rose pipe, the rolliwe. Gijimena inle identizwa sibageza ngayo adiyo jangne jawa nje kushuthi eyona bath yami ugcina it was pipe yabe ngikhezwa kwemoto kunomshanelo umshanelo lo goma nje abanye bafika lapha naphela abanye bayilengisa bayimoshele ngemuva abanye ba ingozi yemoto isiphihli. So I'm feeling a balance. I'm emotion. But we can't just follow body part. Was pipe. But Shangalom Chanel. We swan. You are a beast. But I don't get over to ego. You are gone. oyenza univesela kule nyama yakho uthanda uthanda le nyama yakho la kuyihlobisa uso unhlabathu uso impethu overnight. That's the value of you. Yonke into oyicabanga ekuseni oyimisela ngayo uphakamela abanye abantu uthi abanye abantu awubakhulumisi uthi labo awubaphiwe iphele emotuary, you become isilwane overnight. Then there comes one question. Ethi yini ke sisele ngawe? One question remains. Cause konke ukufunda kwakho konke ukuthi bawudla healthy ukuthi ugqoke ukushu usweka ukuthi wena obungadlulwa asikhethe ukuthi wena obungathi ungayidli into eshipho uphanile manje ufana nesilwane yini esele. Yebazwane umuntu uphenda isilwane lwanlwane. Ngiyabona lapho kune program engiyibukayo. Ekuthiwa yi corona. Corona no. Yinto abantu abacheck idumbu. Then utholakala ukuthi lo ufe kuno kunomuntu obulewe. Lo muntu obulewe walunywa. Kunamabhayi. So kambe cingwa bonke abantu abama suspects. Kube nomnye isigebengu naye ofile oyi suspect. Bese kuthi hayi. Ngoba kuthathwa amazinyo akho lokuthatha into. Uthi weluma noma konke eyi. Sort of a rapper kodwa i rapper uyifaka la emlonyeni bese uyayiluma uyithi. Bese yakhisha ke iphethini yamazinyo akho oyiqhudanisa nala nale phethini yomuntu olonyini because amazinyo omuntu ama fingerprints. Manje ke bahamba bonke abantu ke benza lento egcineni kwathiwa kunensepha eyi-1 esele kwathiwa yibi lensepha kodwa ayisemotshwane kodwa no we must funeke sinclearish ngathi ngizoke ngibona kwaka kulo corona kwafika nayo le nto iyi-paste nje iyinhlama like njengayi-paste nje iphati le kwafika nayo ngathi heyi labantu banebenza imisebenzi enzima ulele kwinto eyinsimbi ekubontshwa kubanjwe into la kunento ekubamba la umqamelo wakhe insimbi ime kanje njengohlakaniphi kanje nje sazowuqamela ngensimbi bakusika la ngento eyi-grinder bakhipha bonke ubuchopho lokuntshoda usile ngawuphika ukukhona ufika nje uqalwa ngegrinde ufika nje uhlale uqalwa ngegrind phaxaphaxaphaxaphaxa bakusika amathumbu bakhipha wonke bafake uvolo ha yonke le nto ubuchopho lobo bugcwele inkani namathumbu la kade edlizono iphuza obhiya wakhipha kuqala-ke wona qala-ke aphuma kuqala yonke le lobo idakwa yiyo iphuma kuqala nje ngoba isisu yisona sisu abantu esihogweni bakuthunga kabuhlungu futhi ngenalithi leyicathulo bakuthunga umthungo ongenanhlonipho unutshalala uyakhona njengomuntu webile nje njengomuntu wabile nje awuthi awufuna moya encwele ukutshalala uyakhona mina uthunga into erafu and akuvictorize wala and not even abantu abakuthandayo aba-interested ukuthi nimthunge kahle kodwa umuntu akama usisi kahle akekho nendaba into enzane bayazi ukuthi useless bakuthunge bafika kule nsepha ma beyibamba insepha beyihlakaniphile namathathu ibehlakaniphile igwaza abantu manje lapha ithe bayifaneyilume phela kathi mina umuntu usazoba nje kanje angiwukleva kanje nje irobhothi ngiliwela liyibovu izazophela into yakho and funa kube show ukuthi uyaphi where do you go mawufakwe mhlaba where do you go mawufungabhanjaniziwe nje ufe nje ungakazi uzikhomithe enkulunkulu where do you go ufe uhlobongile uphile impilo engacacanga where do you go ufuqasha izinkabu iqasha ezibulala abantu ufubangana namadodo ubangana izinto ezingasile zothe ezingekeze ufuwe unenhliziyo embi thakatha bathi kufaka zinyanga la ku TikTok abisuku ngiphela obuthongo ngifaka ngi upload ama video TikTok vele uthi yaqhamuka kune family ke ongazi yakhuluma ithi nyanga abantu bafika la bebangamadoda bephethe izithombe bephethe izithombe zalo muntu lo bese kuthiwe ukuthi kunento eyitoilet ngale city ya ufuka uhlale la ufuneke ulokhuze uphuza into eleze thile ubese angizolikhepha le gama ngoba angikangeni lo gcobo lo rough uzikhululela phezulu kwesithombe salo muntu wenzani ke lapho indoda leni ibangayo kufuneka ima imbona imbone eyilokuthuve bathi ngoba wena abantu ukuthi uyabona indoda isakufuni uthi uyafika emsebenzini imanager ayithandisi isinje kahle kanti abantu badunusa ngawe lapha enyangeni kulokutshengisa awufa abantu abazogcina emotuary do for stupid things omnye ulwela nje ukuthi uyapronyothwa njalo emsebenzini awazi ukuthi sisakaza ikhanda engafundi nje yena njengemdalanga engafundanga unayo imali yokuloya akanayo yokurejista yazi uma ungazidevelop empilweni unesigcwacwa wena akekho umuntu ofuna umuntu ongazidevelop uma abo ngazidevelop ufuna bakushiye abantu uyisichefe kabo umuntu ome endaweni eyodwa mhlawumbe uphila naye umile nje lo muntu akane ndawo izinto usethi hayi agijimayo kwamagazakanda ayoloya yini bafe bengenalo uphawu lankulunkulu phezu kwabo bazalwane ikhona indawo eyiwa kuyona makufika and I'm so sad tabaningi abekho ready ngeze ngisho ngihamba estrateni ngeze ngikhuleka inkulunkulu ngiyacela ungiphe noma nje u 5 years maso uzongithatha ukuphuma kubantu nje ngilungiselele because ungathola uyakholwa nje kodwa sikho ready mhlamba kufa enye into kufa ungaba kholwa usindiswe kanje kanti inhliziyo yakho iphansi kwendaba zabantu mase futhi musu hamba nje haleluya
oba magugu aleluya
njalo mangicule lo ngoma kuse kunomuntu osenkonzweni ngalolanga ozofa ngalo mangiyiculile mangajumana ngokupha nje kuse kunomuntu othi uNkulunkulu akalungise yabo uNkulunkulu manje ilungisa usengasho ukuthi lungisa ngizokukusisa lungisa usazophila cha useselibekile usuku lakho kuno 12 o'clock uyahamba ngosuku lithini somongo lalanga namhlanje waphuma obhajatiswa waphuma olungisa impilo yakho you're gonna be lost forever ngoba khona a one way ticket hayi akubuywa ke lapha na akubuywa and mawugcwele umoya ingcwele you can't wait ngoba kuthiwa ubumnandi obuzwayo mhla uphuma kulo mzimba ugcwele umoya ingcwele hayi ine ngibuzayo kuthiwa la kwikhezim la kudlulwa khona and sifa sibaningi lana nje mhlawumbe nithiwa kufa 4.2 million in nge second abantu abafayo noma ngeminithi labantu ke kuthiwa bonke ke sihlangana nabo lapha becross ayi ziyahluka ke sihluka ngevangeli ke lapho umfico omunye uzama ukudizana namaphiko avuthulukile kade feba ngawo lo maphiko okholwa uyazama uyagwiliza uthi umtshele mdiza angacabanga ukuthi uzo undiza ngalokholwa oku obuphila ngakho uma abivangeli lakho beli uhalf izoba uhalf nalaphaya uma uburopa nalaphaya uzoba bona abantu lapho abekade bebasinzile behamba amaclub bebasinzile benza ucansi bengashadile bebasinzile bewoncingile bemakay bema lesbian lemhlabeni bekwenza kube yisitayela lokho ubusathane wawusathe into ebheda yayinisitayela ukumba umuntu ophethe ubhiya ibhodlela likabhiya lihlaza angazi libiza kakhulu umbona mhambe elokishini lijulukile ubona uthi yinomuntu unesitayela ucabanga ukuthi le nto siyasonga asazi into ebhodlela elinjani elibizayo kwenzayo la ku social media kuphela nya masedlula lapho kufuna ukukhanya kufuna igazi ka Jesu kuthiwa uwe amandla akho uyofica abanye ngathi banethiwe bemeke nje beqhiqhazele bekumsakhazeni belinde ibhasele esihogweni beqhiqhazele bekanje ubadlula wadlula lapho uvule uyinto uthi utholwe ingelosi wena uvule uyinto uthi ha bukhonza apho wena yanetha lapho akho ngishambrela balinda ibhasi elesihogweni sidlule endaweni eyodwa ungacabanga ukuthi uzodosha nangoke ngibange kuthi anime kahle ingelosi ubedelela lo ima ithikithi kubanje nidlale ngale nto esiyikhulumayo kwangeke ukhulu kunadedela indodana yakhe izalwe umuntu wesifazane izalwe ingcwele izo iphila 30 years ishawe ithelwe ngamapowa ithelwe ngemichamo iqalekiswe ithibe sipulawa kabuhlungu kanti kwenzela ukuthi wena la emhlabeni nje ugijima udlala amangedi udla ugange nje udlale ngale Bible. God cannot hold his son in such a humiliation, in such a shame, ukuze siphile sibe kanjani. God cannot do that. If I was to judge his own son for his own sake, you have to do something about it. You necala over your life if you have done nothing about it. Who guilt you over your life if you neglect so much of a grace that you could have sacrificed and to deliver nayo for your life. Leso tu sinisiwe kanti udlala uBlack Mampatile usifele ngale uthi usindisiwe uthanda abafazi babantu ngale uthi usindisiwe wamanyawo engalingani olunye lifishane olunye lude uma kuthiwa kudunyiswe lude uma kuthiwa kuphilwe lifishane uyofika ngalani ufika nje kuthiwa bangabona enye ikhathuni engathi kuyahanjwa opopayi bahamba bame nona e-desert kuthiwa umuntu nomuntu akathwale isiphambane ayi siyesinda bambe beyilahla abantu iziphambane endleleni kondoda esithwalayo esithwala esayo esithwala uthe makufikwa le phambili kunendawo ekuwelwa kuyona idinga kule siphambane sibekwe kanje wafika abaningi babhalansile bahleli lapha wafika sibeke sakwawena wasidonsa masengale ngathi God bese bhala ke lochazayo wathi lesiphambano si izinto ofuzuzilahlile obuzithanda